baydhabo. Waliba ayaa gumada haytay magaalooyinkii ku burburiyey olkiiso keeya dalka ka dhigay 30 sano ka hor, balse waayadii dambe waliba ayaa sameeyay horumaro dhinaca badan leh. Dhowaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba lagu hirgeliyey wadooyin laami ah oo muddo burbursanaayay, dadkii iyo baabuurtii iyo dhibaato ku qabeena. Haddaba qaar kumid ee gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada iyo waliba ayaa ku sheekaya hayna isbeddelka ka jara wadooyinka la dhisay, faa'iidada iyo ankororti iyo caqabadaha ay la kulmayaan.
Jidkan argagayta meel baa lagu helay lama jid, meelaha meel baadan iyo dibna isaga baana meel raayis bajaajleyda iyo gaarileyda oo meel raayis mar walba oo laamigan areeri ka ah. Marka ana meel raayis horta dadkii oo horta laamigan oo meel raayis lama jid ku helay, may beer lahayn in laamigan wal ku beddelo oo meel raayis saado oo jidkan oo lagu helay ma anfaas. Meena mar shibiyoodkan mar walba na may buu dhibaato badan aan sheenayaan meel raayis meel oo meel raayis dhaweey ka jarta meel raayis meel gaardamer oo weedo ka dhajar beergaas meero baaski oo ka jaro oo dhibaato badan la kulmi jidkan bay beer la inta wal ku bedelo oo meel raayis jidkanna sameeynta wal ku bedelan idan fadalani
ismiis oo kayo meel raayis oo meel raayis kala dhan male riganaasina bool kay bool jaay
sidii ee noole aan noo ayaan la miyal ka dhagta maya magaalada dawladdu waxa ay u madaxdeenayna waliba kale ee aan ku aslaana laakiin wadooyinka eedkan yar yar anti ka soo nin bileeri anta hadda la sameey eedan yar yar shalalka de magaalada dhaama hoblan sameey shalal dhiyaayaan baabuurta anti la hadlo socodka magaalada
jidkan shacabka oo iyana hayaan aan dibkanka badanka qabi burburkii ka jari wadooyinka iyo waliba iyo sheegayna in hadda goobagii la dhisay iyo ka jarti wadooyin eedan faylan walina iyo maamulka ku dalbadeena in la sii bileeriyo
laamigan kan qeynada waxyaalo badan yaa bulshina sinanka neebsadii sanada aqabadooyin badan la kulmay ilaa laamiga madin la masaas la koola madin laamiga balacday yarta lamada seeska ku badinay hatta lamada sees ma taamalan sama ilaa meelin hatta seeska oo hob mootada dhaystaagda mana gawaaridi meeshal maras malay yelkeed meelin walaan marshi biyeed haantan la weeli mana dadka waayeliinta ee iyalada dib badan ka qabaan laamigan hadana baaruwiin jid ka soo dhanka laagwareejina kanga yaana de hadan usuuna de aqwareegi neow meelan aqabado in badanna jaran laakiin aday una saaxada madar way iska jirta laakiin da biliyadan ka bade horta de meelno waan ilaahay in baa teedi labaad madan marci biyadan ee walaagan alxamdulillaah igum
way ka faraa jid ka ismiis ka faraa sagna laamiga ka faraa sagna laakiin dibkani muujin dhibaato waa tajki tumla mitr faasiy mitr la kwaale baartu maxamed asa awood debaartu ma haya laakiin ismiidi haafadahan magaal ahaan sharaf kale tah laakiin eebti waa jidka yaraayaan kuma la mitra ka waayaan
kin sanam tay leysanan hunyi in customer sidii kun ninga soo bi ka faraasagna bajaday baawrti leen shalayn
dhismaha wadooyinka ku dareer magaalada Baydhabo waliba maalgelin dhismaamulka koonfur galbeed ku taageeraya UN ka wariina waliba dhimana wadooyin olan dhisna isla markaana burbursan shacabkana waa hanu rajayn qabaan in diblom dhisi doono wadooyinkaasi.